control. Ukintoma sana changanya na lose control. Give me some more, give me some low. Unayonipata sana yani show show. Napata raha sana ukinikumbatia, wanifikisha raka kama bombadia. Ah, naingangania hata kilimani unaichenjikia. Baby, ngome mefuma na ugobe sije pasuka.
Aso
ni mwili kwa chuma, gonga gonga upaswe kichuma. Leo, hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Mo, eh, minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yani leo, hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Oh, eh, minataka tena.
Washa, washa, washa.
There for you, baby, there for you, baby, there for you. And I know you'll be there for me, baby, there for me, baby, there for me. Take it, take it, umeniteka. Nichoka kitandani nilaze kwenye mkeka. Yeah, kama maji nachoteka. Dragon queen kipo tapo na bebeka. Oh yeah. Anataka ni sasa mbue sasa. Sasa angu. Na nataka ni mpakulie papa. Nacha angu. Hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Mo, eh, minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yani leo, hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Oh, eh, minataka tena.